studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ana hedi be studio tamani yoda sai saki ko modo usmandi ko halanto on kabaruji gondi do di jude mezan la presse la bamako mamadou wartara wonane en to boggi jande to nyalaade temde ko bubu sise wada premier ministre hakkilaji ana certi do laamu makko so yoga wi jogal makko tiida la wuddi leedi meden de ana yodi yoga du holliti ko heewi ana heddi bak 2019 du fuddi altinere ne ka hewbe imotobe jiyaka yoga du nangama e yurku yurku kajolo chapan joyengo ngarale imade bamako dono ko buri chapan joyandun dibbama e le imorde de batte yurku yurku fendo judde layande de hono nyohobe kadule be ka ana limoli atle ngaji di yo kabaru mo nyohontebe mo nyohobe hore mum en mbowano yo di ngoni sembe kabaru judde men jogani on bismillah madon e dusti yo tamane kanya joy lewru ut non wonata hono nyalade temdere gouvernement Boubou Cissé o joinaado ndogay di lewru avril yo nyande goome le nyande joy mendu o subi gouvernement makko hodum o golli nanno hakkilaji ana certi so yoga be ka ko litilti dal jogal hono jogal wuddu lendi ana yodi ko heewi do an heddi e fara politika fawarde e lamagol kedden hen Oumar Waygal mum ni sende fu ay do dum faam
paale gondude e laamu de ko litiidi beltiki sanne palde temedere de horeejo ministre o wadi wattu jonoobe mbibe baawa yikude wiide be kebi kawta fen kedema konko noddite Sekou Niamé Battili le fedde RPM de woni ko sifi do hen
Komite utatanota fo yo wartingol jam e DRE e dewrol hakkune bale politique en kanye bibe leydi ndi yalla talkuru jogalal lobbolamu ana wawi signede dou latike sababu jo inde gouvernement o yo arando bale kiddube lamu kanye gondube e lamu gollida le gouvernement o wana wide dum fur yi dum focci gonga kay kuleji kewdi yirwi ka bangal ndenagu yi dum tiidi wana golle nyaloma goto non ndeno min bawa wide dum fur idum gassi
pelle lustindire laamu o de du mbimbel tikile o do golle sane bettidi horeejo ministre wonde yeltinde le wud leedi ndi ka dum e tawede fu e mbi Boubou Cissé hollitay yeso député ngabbe no golleji muden gorri kanye fa yottiyade no demal hitan hikkangal worri e no kaaki militaire en gondi e sorrede halaji kewdan gondi e wadde do hen boulam baro le fed de sinide lustindirbe laamu be
yoso o holiti dabare hejo golle makko miden bawi holitinde weli men do golleji makko le sariya yo wajibi o wada dun ndeno min ninsiti ko waday dun no lati fur an dem wide o latike sababu nyifude basiji e dewrintinde bibbe leji ndi miden jogi subula bangal dabare politika ku demal hana dun horejo mangal pade hala ko buddi bangal kabaru sodugo la taki kabodde an hani horejo gouvernement o martina jaba o do majjum
o nomama horeejo gouvernement o ilele nogay did lewru avril jabbinon du Boubou Cissé yidi e pelle politique kewde gonde leleedi meden di so ni won holli timbe widon wonde nangude dato lobbol wobbe kay kolitiwide fa handen kediraki gikke
e wi honjotobe yogabe non jogalal laamu premier ministre o ana ngardi sabe ana wawi wartide hono buytogol hono cikkere yimbe hakkuno mu en ka non heƴata jogolati ɗalaji leydi honjotoɓe yogaɓe kolliti o welta ɓalal laamagol makko ngol fanda politique ako e ndenagu yalla ana keɓane jogola keɗɗono kanko Boubacar Boukorm pamanɗo politique ako wonko o sefani mumini sendebu
sa ƴeewi hannde docteur Boubou Cissé komo fuɗɗi golle warde hannde o ana haani yimɓe paama hakkille komo wondi ko ana wooɗi sabi so a yii mo yehi ƴeewoyde yimɓe mo battiki ɓe mo yehi mo lamdiɓe faamo faama ko ɓe gondi ndenno ana haani wiide yimɓe beltiki so weltare nde ƴiwi hen wiide kabaru golle o jaati yono wayde hemde yono gouvernement o ɓattoɓe ɓe gollida ɗum golle mum o miɗen mbila gasay sanne bon so a ƴeewi du ɗo jiyadise hen ɓe gondi o ɗum ndu kabaru mum o biltake mais sa ƴeewi e ɗum fuu e dow ko ɗum joɗi sa yii gouvernement tawa joni aɗa jogui hakkille lobbo so sharia wata no wat hani waɗede noon donc laamu o gasata donc hande o ana hani gouvernement ƴeewa fa gasa no golle o hani yaltirde noon
saɗi famande kabaruji dow studio tamane dow whatsapp muɗum a numéro 77 01 58 01 77 01 58 01 dow whatsapp studio tamane Premier ministre Boubou Cissé warti yiwde motti yo region godudo gondududo e wayde denalgu kany e basi jakunde sinuji li jalaade joyde hore jogo farma o hebi hejo pillingo fasanne hono hurbitinde nokkuje hono du yamerde puddade bak kany e sinigol karal hakunde pelle bande kaborde de wonko kejaada men Mamadou Bokoum hebani e jungo makko keddan hen ko Oumar Waygal faccitanen
tenengu ton horeejo ministre o fuddiri jahol mudum gol kanko docteur Boubou Cissé o yide yimbel wombe le odo nokku yoga halaji makko di fu njowiki jam e deder no hani wartade le nokko tagal mudo hokki jamaare wonde tonde nyamduuji o iwri tenengu o yari le masinaari ndi le region Ségou le odo nokku fulbe gombe ton kanye donson kobbe tinnini talkuru nyifude yita hakkunde mudum en be fuube mbati kiyaso horeejo ministre o wiide be ndewan kongi mabbe tagal mudo Boubou Cissé yottile nokku no deftedo tapama jenempo
baccalauréat 2019 du fuddi kenye bamako ana buri sapane njoya imatobe ribabe yobbe ribabe du batte yuruku yuruku jo horeje academie sigaso du ono modjali juude mudum bangal mudum be dibbi hono janginobe wadobe imoje imatobe defbe yuruku yuruku nenno ben yo yuruku yuruku ngadi e wi sinali togola be do janginobe kaybata imorde dagu duubi didi be ngadata ke jewtagol ko wada le def o fe bakku duubi ngonata e mudun Christian Dako wonko hebi e hundo ko sinali togola keddana hen mumdi sendebu
Dabare o jekan fe wakati bak odun sabe mihala ni dunna watu kawrital hakkune an e hore be centre ngaji kanye jokkido be mihali kolla do majju mihala ni be anahani be kakkilo fe bete hande be noddi kan wiide be nangi telephone e juude candidat goto deno min dari sariaji tabbe min teti mo telephone o min dibbi mo iwde de salo deno mi den tinni de majju yo habo wana kambar mi den Neto, golle men minga data sabe ana hani hakkilaji kanye taguji wayte min jabata kasen nambara e guika wadeli examenaji
bakku puddu de kenge le leedi meden wadani imatobe chapane joy en go kajuro wayde notade ben e le ben non chapa sape jeego be ko yeroube imorde kajuro de ana ende e mawde le region o non do tema de joy en no gataton imato fa temdele chapantaton be ka fu yo rewbe non bamako nyalaade seeda pade judde layene du hono nyohobe kewa nyohantebe e wi horebe non nyorude non yo kabaru mabbe bawana feyi kedden he Oumar Waygal e mumni sende bu fa bedro den fam
do atelier fallu création yimbele be kewa sanne hono dum wowruno li dubi jabbino di kanko papa Diouf lami odo nokku o hali ko lati sababu mudum
Hikka mi ɗen barkina Allah wonko min keɓɓi ga jama heewa diina rawani yimɓe kewɗi ngarayi fottude ko rawani ah ni ngurdam woni saatu ara juuti saatu ara raɓɓiɗi kala mo fuu ana andani kabaru tiiɗala ngurdam wakkati jooni
non ɗum worri e ñoruɗe kewɗe le ngallure nde ɗo min keɓi yottade Amadou Bari holli tiwiɗe kiliyanŋaɓe mawɓe mboɓe warde ɓe fuu ko heewe muɗen yottaki ɗo hikka
goonga kay rawani samti diina hikka hikka tiiɗala keɓɓe kala mo fuu ana andani ɗum ɗum saabi kiliyan hewɓe ngaray le nde yontere julde mi tiliki golleji men wona ni ɗum wowi waɗirede iɗum hollita tiiɗala keɓɓe min e tayer en jaati mi anda sababu
kanko noddirteɗo Binta Diallo o haali ko laati sababu muɗum sabide ko heewi e yimɓele ɓe fuu ko ñoha gondi e ɓornade
le atelier men iɗum samti saabe yimɓe kewɗi ngaddi kadle mum saatu miɗen calla nangude kadle client yokaɓe jaati yo batte miɗe ɓilli
tawede wiide yimɓele ɓe garta fuu eɓe gikkini fa hande gikke lobbo le ndeɗo yontere
konar jabeni kenya yubbo inde yimbe taton dartobe ardade fema futu ben goni Alassane Souleymane Salaha Babi kany e Mamoutou Touré wato mudo non wara wadde nyande noge jeena leru utundu
studio tamani yo faba lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sengarte kabaruji region ngaji meden ke ben famu ton ono mobe larme maledi yurungel jungani fondade dinanguru le cercle coro nabbi e do bombore kenye tato barmi didon keddi hen helicopter soldatien nabbi be motti yimbe jogi be kabordo be andaka ko ngoni du cuuti mobilaji didi gollirde watran hakunde barkaina e Chabaria le commune Bourem o chauffeur e apparenté be ka fu anandeni fadde den non be chumino mobilage joy do lawo
sido tamani